Isihlabelelo sezihlabelelo 2:1. Ngiyintebe yaseSharoni nomduze wezigodi. Verse 2. Njengomduze phakathi kwameva, sinjalo isithandwa sami phakathi kwezintombi. Verse 3. Njengomapula phakathi kwemithi nasehlathini, unjalo thandwe wami phakathi kwamadodana. Ngahlala phansi emthunzini wakhe ngokwenama okukhulu, nesithelo sakhe sesimnandi emlonyeni wami. Verse 4. Ungenisile endlini yewayini, nebhanela lakhe phezu kwami liluthando. Verse 5. Ngiphaseni ngezigaxa zezithelo zomvini ezomleyo, ngihlumelele ngama-aphula, ngokuba ngiyafa uthando. Verse 6. Isandla sakhe sokhohlo siphansi kwekhanda lami, nesokunene siyangigona. Verse 7. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezindluzelakazi zasendle, ukuba ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando lungakavumi. Verse 8. Nanto izwi lothandiweyo wami, bheka uyeza eqa ezintabeni, etshekula emagqumeni. Verse 9. Othandiweyo wami unjengensephe noma njengesixhumu sedluzele, bheka umi emva kodonga lwakwethu, uyalunguza emafasteleni, ubonakala ngaseheleni. Verse 10. Othandiweyo wami wakhuluma wathi kimi, vuka sithandwa sami, muhlekazi wami, woza sihambe. Verse 11. Ngokuba bheka ubusika budlulile, imvula isiphelile yamuka. Verse 12. Izimbali ziyabonakala emhlabeni, nesikhathi sokuthena imivini sesisondele, nezwi lehobhe liyezwakala ezweni lakithi. Verse 13. Umkhiwane uthela amakhiwane awo aluhlaza, imivini inezimbali ithaphuka iphunga layo. Vuka sithandwa sami, muhlekazi wami, woza sihambe. Verse 14. Juba lami elisemfantwini yamadwala nasekusithekeni kweziwa, mangibone ubuso bakho ngizwe izwi lakho, ngokuba izwi lakho limnandi nobuso bakho buhle. Verse 15. Sibambeleni izimpungushe, izimpungushe ezincane ezichitha izivini, ngokuba izivini zethu zinezimbali. Verse 16. Othandwe wami ungowami, mina ngingowakhe, uyalusa phakathi kweminduze. Verse 17. Kuze kuphole ilanga namathunzi abaleke, mawube njengensephe wena othandiweyo wami, nanjengesixhumu sedluzele ezintabeni eziqhekezekileyo.